mwe batu wange Uganda ekaye muzi yonna kati njogera kuchakuyiya bana Uganda balaze wala nyo abayimbi Uganda yonna tujitande ku mutindo gwa muziki Big Brother atandise nyo South Africa kuto muliro tusindise omulenzi waffe
Ibe kula fi bandin down, Ibe kula fi bandin down.